Now, you see, I sight this up, this gauge here. Ne? Tēnei hakatika atu, tēnei ki te ākau, to the horizon. Ka mutu ngā paukato nā, ko te heno te teiteitara ngā pauna, all around, ne? The all level. Ka mutu hakatika atu, tēnei ki te ākau, ka mutu penga e herakau e tika ana ki rungo I te ngā paura. Ko hakatika heo I ne, ko tau hakatika heo ki tēnei, up and down, ne? Nā, ko te taka I pērai, I te mea, hoi nāno te ākau, ne? Ko kō me knuckle point. So, ina titirau ngā petu o te tonga, I kona ngā pauna, ko hakatika heo tēnei me te runga ngā ngā pau, nā ko mōhau ko ia te horizon ke muri, ne? Tau a rewara, ne? Nā ko mehau ngā whetū. Si ngā wāhi pai mō tēnā mā mō te star compass, ko runga ngā puke mō mautere, ne? You got 360 degrees horizon, ne? Over here, I only got 10 mā. Engari, eu tinha nem ado meio perto de teite onga petu o te tongara e tende bem na pau.